mwumva na radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika, mu Burundi muri mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mushobora kandi no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.vewa.com no kuri Facebook na YouTube Vewa Radio Yacu. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, mbashimira kuba mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze mwese muri iki kiganiro muri Isanga. Uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'abangavu baterwa inda. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'emesi rivuga ko abangavu babyara bafite hagati y'imyaka 10 na 19 y'amavuko aribo baba bafite ibyago byinshi kurusha abagore babyara bafite imyaka iri hagati ya 20 na 24. Iri shami rya ONU rivuga ko abana babo nabo bashobora kuvuka bafite ibiro bike, kuvuka batagejeje igihe no kugira ibibazo bikomeye bamaze kuvuka. Turaza kureba rero muri kiganiro hamwe n'umutumirwa wacu zimwe muri izo ngaruka, twibanda kuzijyanye n'ubuzima cyane cyane ko umutumirwa wacu ari muganga kandi yakoze mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi zijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Ni Madame Odette Nyiramirimo. Ndibaza ko benshi muri mwe mumuzi, bamwe mushobora kuba mumuzi mbona nkubone cyangwa se ku maso uwo ku mashusho. Kubatamuzi rero nta kibazo, ndamubabwira muri make mu mwanya bityo mumenye uwo muri we muganira nawe kugira ngo mubashe kwisanzura nk'uko bisanzwe. Mube hafi rero ikibazo cy'abana batwara inda imvura gihe twese cyatureba. Mukomeze muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara, mubaze cyangwa se mutange inama n'ibitekerezo kuri radio yanyu. Abo twari kumwe hushize muribuka ko twaganiriye na Padiri Theophile Hakizimana, arashobora kuboneka no muri iki kiganiro ku bibazo by'abangavu batewe inda bafashwa na paruwasi ya Kinunu aho ashinzwe urubyiruko kugira ngo rero bafashe fasha abo bana guhangana n'ibibazo barimo byaturutse ku kubyara bakiri bato. Yatubwiye ko hafite abamutera ingabo mu bitugu muri abo rero batera nkunga. Muribuka ko yavuzemo Madame Odette Nyiramirimo, tunabizeza ko nawe tuzamutumira akatuganirira. Uyu munsi rero twamubazaniye nari nabibemereye kandi nkuko nabibabwiye ndamubabwira. Ni Odette Nyiramirimo wakoze umwuga wo kuvura ababyeyi imyaka myinshi, nyuma aba umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, aza kuba senateri aho yabaye perezida wa komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu. Nyuma yabaye depite mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba, aho nanone yayoboye komisiyo ishinzwe imibereho myiza y'abaturage. Uyu munsi nkuko nari mbivuze Dr. Nyiramirimo umutumirwa wacu ari mu kiruhuko cy'izabukuru afatanije n'abapadiri ba paruwasi ya Kinunu muri karere ka Rutsiro aho havuka, bashyize hamwe abana b'abakobwa babyariye iwabo babakorera ishuri ribigisha umwuga w'ubudozi, guharanira uburenganzira bwabo, babaha n'ubundi bumenyi butuma bagira imibereho myiza. Ikindi kandi ni umubyeyi. Dr. Nyiramirimo rero nuko nabivuze ni umutumirwa wacu nkuko mubyumvise, ni nararibonye. Mube hafi rero muganire nawe kuri radio yanyu. hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndi kumwe na Nelson Lopes ku buhanga bw'ibyuma afatanije na Nadia Taha. Nadia Mukanya arabahamagara ku mirongo ya telefone abamaze kuduha nomero zabo, mwakoze cyane rero nabandi turazitegereje. Reka rero tumwakire, twakire umutumirwa wacu Madame Odette Nyiramirimo, uraho neza, urakomeye.
Bravo cyane.
Yambaje kugushimira uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo, wakoze cyane rwose kwitabira ubutumire.
Kuri nanjye ndabashimiye kuba mwanumiye kugira ngo tuganire, cyane cyane tuganire n'urubyiruko n'abandi bose batwumva, niba bazadufasha nabo gukomeza kurwanya icyo kibazo cy'abana batwita cyangwa banahohoterwa bakaba imburagihe. Ubwo rwose ndahari turaganira.
Yego, murakoze cyane. Uyu munsi rero turebe tujyane cyane tuvuge ku ngaruka ndetse n'ibibazo by'ubuzima abakobwa batwara inda bakiri bato bahura nabyo. Hari ibibazo bitandukanye nk'uko muza kubitubwira, umukobwa utwite akabyara imburagihe ahura n'ibihe bibazo nk'uko nari mbivuze twibande kuri ibi ngibi bijyanye n'ubuzima, amagara mu Kirundi nk'uko babyita cyangwa se sante mu Gifaransa. Mubishoboye mwabitondagura ku buryo two nyuma twagenda tubivugaho buhoro buhoro. Ni izihe ngaruka muri rusange umwana agira, umwana w'umukobwa ubyaye imburagihe agira, cyane cyane ku buzima, hanyuma ubwo munatubwira n'izijyanye n'umwana?
Nakoze cyane. Nubwo mubajije ku bijyanye ku buzima cyangwa ku magara, ndi buvuge ibijyanye n'ubuzima nka sante cyangwa ibijyanye n'ubuvuzi gusa, kuko umwana w'umukobwa iyo agitwita agira ibibazo bikomeye cyane 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 bijyanye n'uko naho ari ababyeyi, abo baturanye, abo babana, abo bigana, niba yigaga uko bari bumubone. Icyo kintu nicyo cya mbere umwana w'umukobwa kimutera impagarara, ndetse akaba yagira noneho n'ubuzima bubi bujyanye navuga no mu mutwe by'imyumviro. Ikindi cya kabiri nuko iyo umwana w'umukobwa atwise akiri muto cyane, muto cyane ni ukuvuga munsi y'imyaka 16, iyo umwana atwise icyo gihe murumva umubiri we uba ugikura, uba utaragera aho ukomera ngo ube umubiri wo gutwara inda ngo igere ku gihe cy'amezi 9 ivuke neza nk'uko biba bikwiye kugenda. Yego, bishobora kubaho ariko biba ritombora. Akenshi usanga abana b'abakobwa batwise muri iyo myaka iri munsi y'imyaka 16 bagira ibibazo bikomeye, ari muri cya gihe batwite inda ikaba yavamo ku buryo bworoshye, kandi ikatuma yanagira n'ibindi bikurikira, inkurikizi mbi cyane cyane zijyanye no kuba hakwinjiriramo uburwayi. Murumva inzira ya nyababyeyi iba yafungutse, hakaba hakwinjiriramo infections zinyuranye, akaba yagira ubuzahare bwanatuma ashobora no gupfa cyangwa se akaba yazananirwa kubyara akaba ingumba byaturutse kuri iyo nda. Inda rero ikomeje ikagera igihe cyo kuvuka, mu gihe cyo kuvuka naho ashobora kuba muri kizi nyinshi. Akenshi usanga ubwo kubera yuko umubiri utarakura bihagije biba ngombwa ko bamubaga, kandi yarashoboraga kuzabyara neza mu gihe yari kuba atwise ari mukuru, ariko niyo abyaye akenshi kuko anihisha akaba yagerageza no kwibyaza akaba yabikorera cyangwa ahantu hadatunganye ashobora kwangirika mu gitsina akaba yakwangirika nyababyeyi akaba yagira rwose indwara zikomotse kuri ibyo nyinshi mu byamwumva nk'abajojoba byamwumva nka abo inda yahitanye se kubera kuva cyane kubera inkurikizi zabayeho mbese murumva ko ibijyanye rwose n'ubuzima bw'imyororokere bushobora kuhangirikira bya burundu
yego
hanyuma rero nizo ndwara cyane cyane navuga z'ingenzi bijyana nabyo
yego ku bijyanye n'umwana birumvikana hari bimwe mu dushobora kumva mu byo maze kuvuga hari nko kubyara nyine umwana aba umuntu abazwe hari ingaruka bishobora kugira yenda no ku mwana cyangwa se kuvuka kubavutse imvura gihe akavuka ari mutoya mwatubwira nibindi bibazo bishobora kuba ku mwana ubyawe n'undi mwana
yo umwana ubyawe n'undi mwana we rwose nabo bafite ingorane nyinshi akenshi ashobora kuvuka atagejeje no kubiro niyo yaba yavukiye y'amezi 9 asanzwe akaba yavuka ari munsi y'ibiro 2 n'igice kuko navuga ko iyo bigiye hejuru ya 2 n'igice ho nta kibazo biba biteye cyane ariko akenshi kubera nyababyeyi imutwaye iba ari ntoya cyane akenshi abo bana b'abakobwa baba bafite navuga risque nyinshi hari amagambo ayoberana mu Kinyarwanda cyangwa agatinda kuza abafite risque nyinshi z'uko abyara wa mwana igihe kitageze akaba prematuré nuko akavuka mu mezi 7-8 icyo gihe rero uwo mwana umutse icyo gihe hari byinshi ababuze icya mbere aba ashobora no kunanirwa guhumeka akivuka akagira ibyo bita mambrane yarine ni ukuvuga ko mu ibihaha bye biba bitarakomera bikaba byatuma ahumeka nabi bikaba byanamwitana cyangwa se yanabaho hakaba hari umwuka wa oxygene yabuze mu mubiri utuma hari ingaruka zizamubaho kera nk'igicuri n'izindi ndwara zijyanye n'imyangirikire y'ubwonko kubera umwuka wabaye muke muri icyo gihe cy'ivuka ariko kandi umwana n'ubundi uvutse atagejeje igihe agira ibibazo byinshi by'imikurire akaba yagira n'ibibazo mbese by'ubwenge nyuma kubera uko yahungabanye akiri gatoya ikindi kuri abo bana abana babyawe n'abana b'abakobwa noneho bagira n'ibibazo by'ubuzima muri rusange kuko umwana w'umukobwa ubyaye ntakaza afite nta kintu kimufasha mu mibereho na wa mwana abaho nabi ari indwara zikaba zamuzahaza ari imirire mibi ikaba yamuzahaza ari noneho no kubonwa nabi n'umuryango umuhahana ugasanga aje atakunzwe ndetse n'umubyaye rimwe na rimwe akamubyara atamukunze ugasanga n'ubuzima bwo mu mutwe bwa wa mwana burahungabaniye cyane ariko n'ubuzima bw'imibereho bw'imikurire n'ubuzima bw'umubiri nyirizina ugasanga burahungabanye
atazi n'uko ashobora gufata uwo mwana kuko nawe ubwe nta experience afite n'abantu bakamutererana akaberwa uko amwitaho
cyane rwose kuko no muri iki gihugu cyacu kandi biba no mu bihugu byinshi bimwe na bimwe ntakwirirwa mvuga ariko cyane cyane abumva ikinyarwanda mbona ari nabo bakunda kugira iyo mico cyangwa ako kamenyero ko kwahana abana babyaye imburagihe kuko mu bindi bihugu hari naho usanga bishimiye ko umwana wabo w'umukobwa abyaye bakita kuri wa mwana ugasanga umuryango wose wahagurutse ariko mu bo dusangiye ururimi rw'ikinyarwanda benshi usanga ahubwo babifata nk'aho ari icyago kivuye mu muryango ugasanga rero wa mukobwa ubyaye baramutereranye bibamufasha ariko ubu nko mu Rwanda dukunda kubyigisha cyane nko muri ako gace mwavuze mutangira iki kiganiro kiwacu mu Rutsiro aho hitwa Ikinunu ngo ababyeyi rwose batangiye gusobanukirwa ko bagomba kwita kuri abo bana b'abakobwa babyaye bakanabigisha bakabigisha kurera bakabigisha bakinabyara bakabigisha konsa kugirira umwana isuku kumufata neza ariko ibyo bitabaye umwana uvutse rwose arahazaharira cyane kuko ababyawe n'umuntu utazi uko ari bubigenze nabo kirerwa kandi agomba kurera.
Yego. Ye ikiganiro rero ijwi rya Amerika ritegura buri munsi ikiganiro muri isanga giho umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika bagabaza ibibazo bagatanga inama cyangwa se ibitekerezo. Nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Yves Bizimana, uranyumva? Niwiriwe neza.
Yego, mwiriwe.
Yego, urahagana hehe?
Bujumbura mu Burundi.
Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ahanini nzi ko ari birebe bikurikiranye neza cyane sinamwumvise, ariko ahanini ngisoma ubutumwa mwatanze muri isanga yawe yuko hari abana babigemeye bashobora kwibaruka hakiri kare bigatera ingorane. Mbona abakurikira imenganirizo ibyo rero izo ngorane ziriho kandi ziravugwa huko. Nariko nifuza kumenya mbega nibyo biratera ibikomere kuba yibungenze hataragera nko mu mico y'Ikirundi, ugasanga arafashwe mu kibano atabwirizwa gufatwa. Kera hoho bahezabaga batamuca bivigisuma nyezi kindi fo mu bitaho
bakagira gute
barabasa mu kinogo iyo umwigeme ashoboye kubyarira nk'iwabo akabyara akiri muto cyangwa akabyarira iwabo baraheza hari ikinogo babatamo.
Nezere ko ubu byahindutse, uravuze uti kera
kera hariho nko mu mico y'Ikirundi twebwe twabutse iyo myaka iheze twarumva ko imbere y'uko tubaho umwigeme bishitse akabyara hakiri kare akanabyarira iwabo cyari gitupi ku muryango bigaheza abana agomba bakamuta ahantu azamungukira n'uwo mwana yabyaye. Rero ubu twavuga tuti birapfuma nubwo hari ukuntu aheza agafatwa mu kibano nk'uko umenga yamenye agafatwa agakumigwa. Naho rero hari hageze aho bagira bati umuntu wishyitse akibaruka hakiri kare yokumvirizwa agatahwa agaherekezwa ikintu twakwita accompagnement psychosocial mu Gifaransa, kugira kumvure ntiyumve ko atari uburyo cyangwa ngo yikubwire ubwiwe bitanye n'uko ikibano kiriko kiramwakira kimuha isura yindi. Yego, nota n'intererano y'ukubona ko ibintu byorushirizaho kugira batahugwe ntibafatwe nk'ibicibwa nubwo ingaruka zidaheza zikaba kuwo yabyaye n'umwana yabyawe nyine.
Yego, urakoze cyane rwose Yves Bizimana kuri iyo ntwererano yawe. Nibyo koko wunze n'umuryamuganga yatubwiraga ko abana ubungubu bafashwe neza muri hariya muri iriya paruwasi avukamo aho bita kuri abo bana b'abakobwa. Turaza gukomeza rero tubiganireho, twizera kandi ko n'imigenzereze cyangwa se n'imyumvire izakomeza kugenda ihinduka abana ntibatereranwe baba babyaye cyangwa se abo babyaye. Urakoze cyane. Reka twakire noneho Benjamin ndabihawe n'Imana, uranyumva? Benjamin ndibaza ko ashobora kuba arangayeho gatoya. Yaduhaye nomero twamuhamagaye bari bambwiye ko ari ku murongo. Benjamin,
halo,
ni Benjamin tuvugana?
Halo,
kutavuga duga ku ijambo. Benjamin,
ndiko ndabumva neza
ubwo telefone
ngira nama ni connection.
Wa vuga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo? Reka Benjamin tuve tumwihoreye gatoya, turaza kongera tumuhamagare niba telefoni ye atabasha kutwumva nubwo twe tumwumva. Reka noneho mbaze muga padiri Theophile ari ku murongo wa telefone. Theophile Hakizimana muri Kinunu, muri paruwasi ya Kinunu, nagira ngo tukwakire nawe ku murongo wa telefone. Padiri, uratwumva?
Yego, ndabumva neza.
Ngiye mwiriwe neza.
Yego.
Hari ibyo Madame Odette Nyiramirimo yaramaze kudusobanurira, nk'umuganga yatubwiye ibishobora kuba ku mwana w'umukobwa ubyaye cyangwa se utwite hakiri kare. Mwebwe mwaganiriye n'aba bana, hari bimwe muri ibyo bibazo mwaba mwarabonye, haba ku bana cyangwa ku bana bavutse cyangwa se ku babyeyi bababyaye, muri makeya?
Murakoze cyane, ndabashimiye kuri Imana mumaye. Nashimira mutumirwa wacu, mubyeyi wacu Dr. Odette Nyiramirimo. Nuko muhimbajije rero biriya bibazo, koko bigenda bigaragara haba ari ku bakobwa ndetse no ku bana babyaye. Kiriya kibazo cy'abana usanga barabana babyara, abona yuko ari abana bafite ibibazo, cyane cyane bagahura n'ibibazo by'igwingira, biragaragara cyane ndetse bikanaterwa n'uko nyine ari ababyaye ntabwo bazi bafite uburyo bwiza bwo kubitaho. Noneho hakaziraho na cya kibazo cyo mu muryango, baba wa muryango utemera kwakira umwuzukuru ube wamufata neza umube hafi, urumva bigenda bigira ingaruka kwa bari abana, ugasanga bahura n'icyo kibazo cy'igwingira, ku buryo iyo baje hano kuri paruwasi usanga batameze neza cyane. Icyakora kubw'amahirwe bageze paruwasi tugerageza kubitaho, uburyo muri iyo minsi ubona yuko bagenda bagarura ubuzima. Abakobwa nabo twagiye duhura nabo benshi bagiye bahura na ziriya ndwara batubwiye umuntu ashobora guhura nazo arimo arabyara akiri mutoya, ku buryo hari nabo bafite buriya burwayi bwo kuva harabo amakesi amwe n'amwe twagiye tubona, kandi byose ugasanga byaratewe n'uko kuba barabyaye bakiri batoya. Ibi rero byose muganga yagarutseho rwose n'ibibazo tugenda duhura nabyo kuri abo bakobwa, ntabwo ari bose ariko abarimo kesi zimwe na zimwe zifite bino bibazo.
Yego, murakoze cyane, turaza kongera dukomeze tubivugaho. Nabo bana bamwe turaza kuganira nabo, ariko reka nongere nsubire ku murongo wa telefone, tubanze twakire umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika, kwa Musabyimana. Uranyumva?
Ndabumva neza. Ndabumva.
Ye, urahagana hehe?
Bo, yewe ndi mu Rwanda, ndi Rwamagana.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Bo, yewe ntabwo ari ikibazo, ahubwo nashaka gutanga inyunganizi kuri biriya bibazo bariya abana babyara imburagihe bahura nabyo, cyane cyane ku bangavu nyine abo bakiri munsi cyane cyane imyaka 18, iyo bateye inda bivuze nyine buriya abo basambanyijwe, bita gusambanywa, ntabwo ari ugufatwa ku ngufu, kuko iyo ufata ku ngufu umuntu nyine uzifite, kandi umwana ntabwo tumufata nk'uwafashwe ku ngufu. Icya mbere, ingaruka ya mbere bakunda guhura nabyo ni ibintu twagiye tubamo gukoze imirimo itandukanye, harimo kuba dukoresheje imibereho myiza mu murenge, harimo kuba umwarimu muri sekondari ndetse ubwo nk'abandi umwarimu muri kaminuza. Twagiye tubibona kenshi. Icya mbere bahura nacyo ni uko habaho gutakaza uwo muntu, umwana iyo amaze gusambanywa atakaza uwo muntu, iyo umureba ubona mbese imitekerereze yageze ko yangirika, ni wa wundi uba udashobora gushyira mu bintu kwicara ahangaha dore icara wige tuza ntibishoboka, ndetse kubera ko aba yatakaje uwo muntu ndetse aba yangiritse mu mutwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri harimo ubukene. Byanze bikunze umwana w'umwangavu wateye inda wasambanijwe akabyara imburagihe ahura n'ubukene butandukanye, kuko icya mbere ntabwo aba aritegura kureba uriya mwana. Ibigenda ku mwana twese turabizi, uriya mwana ntashobora kugira gute, ntashobora mbese kubishobora, ubukene umwanya buhita bumufata kuko no gukora ntaba akibishoboye. Icyo cyari icya kabiri. Hanyuma noneho icya gatatu umwana ahura nacyo cy'ingaruka ni uko muri sosiyete uburyo bwo kuba mu muryango nyarwanda cyangwa se mu bandi bantu nabwo buratakara uriya mwana ni wa wundi ubutambuka akavuga tesebure abantu barimo baravuga gute abantu ariko baramfata ko ndi umuntu wananiranye ariko baramfata ko ndi umuntu umeze gute ndetse umwana atinya sosiyete atinya umuryango icyanyuma noneho rero ni ubuzima bw'ejo hazaza bw'uwo mwana ntabwo waba bugishoboka buba bugoranye cyane aho ese bibazo uyu mwana ubyaye ku myaka 15-16 ese uyu mwana noneho azabaho ate azavamo umugore se azubaka azarera se ndetse ibyo bintu bimwe ngerageje kuvuga ni ibintu bikomeye cyane twagiye tubona kandi tubona n'umunsi ku munsi akaba ari nizo ngaruka zikomeye bari abana bahura nazo.
Murakoze cyane kuba udusangije ku byo nawe wabonye kandi biguhangayikishije nk'uko bihangayikishije na sosiyete nyarwanda muri rusange. Urakoze cyane. Dokiteri Nyiramirimo, reka twongere tugaruke ibyo mukurikije ibyo murimo kumva abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bavuga, mwabivugaho iki muri makeya?
Ibyo abakunzi b'iyi radiyo Ijwi ry'Amerika bagiye bavuga bose byose nibyo ari Ive Bizimana yatanze rwose igitekerezo avuga ko kera babataga no mu Rwanda nuko muzi ko abakobwa batwitaga imburagihe babajyanaga ku kirwa ariko bo ntibabataga mu cyobo babajyanaga kuri icyo kirwa kugira ngo abashi baze kubatwara ariko murumva ko babaga babajugunye ariko uyu munsi amahirwe nuko ibyo bintu bitakibaho. Ndashimira cyane n'ibyo Padiri Teofili yavuze kuko nibyo koko biragaragara kuri abo bana bavutse ku bana b'abakobwa babyaye imburagihe cyane cyane icyo kibazo cy'igwingira ariko no kuba abo bana baba badakunzwe nabyo bibagaragaraho ubona bafite ubwoba ubona umwana ujya kumwegera akaguhunga ukabona yuko ari bake bashobora kuba bakwiyumva nko mbese muri amvironoma cyangwa ahantu bakunzwe. Ni ibintu rero usanga ko ari ikibazo gikomeye kuri abo bana. Nibyo rero Profeseri Musabyimana avuze rwose, usanga umwana iyo yasambanyijwe nk'uko yabivugaga ubundi mu by'ukuri ni no gufatwa ku ngufu nubwo aba nta ngufu afite ariko umwana usambanyijwe afite imyaka 13-14 mu by'ukuri naho baba bamushukishije ikindi ni ingufu bakoresheje ni ingufu navuga z'ibintu ni ingufu za conviction cyangwa z'igitinyiro cy'umuntu mukuru wafasha ako kana kuko tubuze n'abafata abana ntabwo ari abo bahuriye mu nzira cyane cyane ni n'abo babana mu ngo ba nyirarume ba se wabo bakaba barabafasha abarimu babigisha bakaba barabafasha. Ni ikintu rero wumva kibabaje cyane ukibaza ndetse uburyo kizacika hano mu Rwanda ho rwose babishyize no mu mategeko ko ufasha umwana akwiye guhanwa ni igihano cy'igifungo cya burundu kuko ni ikintu ni icyaha cy'indengakamere. Nibyo rero ibyo abatumirwa rwose bagiye bavuga nabishimye kandi numvise koko bagiye bunganira iki kiganiro turi.
Yego, reka noneho turebe ko twakwakira n'umwana n'umwe mu bana bahuye n'ibyo bibazo. Fiyete, uranyumva? Fiyete
Charame.
Giro, hagomba kuba hari radio iruhande rwawe, ijya kure cyangwa uyizimye. Ijwi ryawe ririsubiramo. Zimya radio niba uyifite hafi. Ntabwo unyumva? Navuga nti igizayo radio harimo za harimo ijwi ryisubiramo. Yego. Nuko ubwo wowe uri mu bantu bahuye n'ibibazo byo guterwa inda bakiri bato, ntabwo turi kutubukumenesha amabanga, ariko uratubwira muri rusange nk'ibyo wowe nk'ubuhamya icyo wowe wabonye mu bijyanye no guterwa inda umuntu akiri mutoya, ukurikije ibyo wiboneye n'amaso cyangwa se n'abo muganira bo mubana bandi badashoboye kubona umwanya wo kugira icyo batubwira muri aka kanya. Niki batubwira?
Iyo umuntu abyaye akiri muto ahora n'imbogamizi nyinshi. Cya mbere nabonyemo nacikirije amashuri, fatwa nabi mu miryango, kuba ntigisibwa mu muryango no hanze hose.
Yego. Hanyuma ubibona ute wumva ari iki cyakorwa?
Kubera yuko nari nabyaye nkiri mutoya na bagenzi banjye rwose ko twaganiraga, barambwiraga bati twese ko mufashwe niko dufatwa, kimwe n'uko twatinyaga kuvuga ko twabyaranye nabo kugira ngo batabafunga, ariko atari uko bo babafashaga, ahubwo ari ugutsi ari urukundo tuba tukibafite, ariko bo batakibidufite kuko bamaze kubitera bahita bigendera. Ubu ngubu rero ukuntu mbibona, iyo umuntu abonye abamuganiza agenda yirakira.
Abo bantu murabahishira, ubu se wumva ari byiza kubahishira cyangwa se bagombye nabo kuganirizwa ku buryo bagira uruhare mu burere bw'abana babo, cyane cyane kuba barateye umwana ukiri muto inda? Ubibona ute ku giti cyawe cyangwa bagenzi bawe iyo mubivuzeho mwumva hagombye gukorwa iki? Mwumva abo bantu koko bagombye gukomeza kuhishirwa?
Ntabwo twakagombye kubahishira kubera ko tubibona nyuma, iyo bikiri imbere barakubwira bati tuzagufasha, ariko babikubwira bakiri guhiga inzira z'uburyo bacika. Ubwo rero bamaze gucika niho tutangira kwicuza, tuyo tumenya tukabatanga.
Nuko sinzi niba wakurikiye ikiganiro uko Dokiteri Odette Nyiramirimo yari arimo kugenda asobanura ibijyanye n'ingaruka ziba ku mwana w'umukobwa wabyaye hakiri kare. Niba hari ikibazo wamubaza, wifuza kumubaza, ndagira ngo nguhe umwanya.
Ikibazo nari mari kumubaza aho tujye bagiye babikemura cyari icyo kubasitoni twasubira ku ishuri, ariko cyarakemura.
Babe bafashijemo? Ntiwabura no kumushimira ariko? Ntiwabura no kumushimira?
Turamushimira cyane, yatubereye umubyeyi.
Urakoze rero rwose. Reka nkureke niba hari akandi kajambo wifuza kubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika nk'inama muri rusange waba? Urakoze cyane Fiyete. Madame Odette, uyu mwana mwamubwira iki? Atubwiye ibyo yanyuzemo, sinzi mushobora no kuba mwarageze n'amahirwe yo kubonana nabo ari muri groupe cyangwa se ku giti cye. Mwamubwira iki cyangwa n'abandi mwabwira iki muri rusange?
Aba bana twagiye tuganira cyane cyane muri rusange, ariko bakabaza n'ibibazo, ndetse iyo tubaganiza ntibanatinya kutubwira babateye inda. Kuko twabasobanuriye ko ari uburenganzira bwabo, cyane cyane ari uburenganzira bw'umwana kugira ngo azamenye se. Kuko umwana uvutse akabona afite nyina gusa, ntiyigere amenya se wamubyaye,
bimubera ikibazo gikomeye ubuzima bwe bwose. Iyo rero abo bakobwa babihishe, murumva biba bibaye n'ikibazo kuri wa mwana. Namubwira rero ko akumba gukomeza akihangana, akamenya yuko ibyo yagiye yacamo byose n'abandi benshi babicamo koko, ibyo kumva ari igicibwa, kuba bari baracikirije amashuri ho, murumva twagerageje kubikemura uko dushoboye. Twabakoreye ikigo cy'ishuri kibigisha kudoda, ariko abandi tukabakangurira gusubira mu ishuri bisanzwe kugira ngo bakomeze bige bazagere ku byo bashoboraga kugeraho batanabyari iwabo. Ariko nasaba abana b'abakobwa rwose, abonye icyo cyago kimubiririye cyo kuba asamye imburagihe, akwiye guhita abibwira ababyeyi be, kuko n'icyo ababyeyi barakarira cyane ni uko ajya kubona akabona umwana inda irakuze cyangwa se arabyaye atari yaranabikurikiranye ngo abimenye. Naho umwana yaba aba mu rugo akenshi arayihisha, umwana w'umukobwa akenshi bahisha ko batwite, ababyeyi babo bakabibona byararenze igihe.
Ubwo ni ukuvuga ko atanakurikiranwa n'abaganga, ntiyivuza, ntabwo ajya gupimisha inda.
Reka da, ntabwo bipimisha rwose. Abenshi ni abatipimisha, n'uwipimisha akaba yakwipimisha yihishe, kereka iyo ababyeyi be babimenya, ari ababyeyi beza, bakaba bamujyana kwa muganga kumupimisha. Ariko abenshi usanga abyara atarigeze agera no kwa muganga. Kandi ikindi nababwira ni uko no mu Rwanda mu itegeko rya code penal harimo ingingo, nuko ntazirebye ngo zibabwire neza izo ari zo, ariko ibikubiyemo ni uko umwana utewe inda afashwe ku ngufu afite n'uburenganzira bw'uko abaganga bayimukuramo. Icyo rero benshi ntibabanakizi, bagira ngo birabujijwe. Yego, birabujijwe gukuramo inda, ni ku itegeko rivuga, ariko uwafashwe ku ngufu afite uburenganzira yemejwe n'abaganga ko yayikuramo, ipfa kuba itarageza ku byumweru, ngira ngo ni ibyumweru 12
ubwo bagenda bakareba iryo tegeko.
Ndumva aribyo biri mu itegeko, kereka niba bihindutse vuba ndaheruka kubisoma. Mu itegeko rwose biremewe, ndetse n'umwana utewe inda na se, erega na ba se barabafata bakabatera inda, utewe inda na se, na se wabo, na nyirarume, ibyo byitwa incest. Mbese ni bya bindi bya kirazira. Uwo mwana ubikorewe afite uburenganzira bwo gukuramo, bwo gukuzamo yanda. Noneho hari n'imyaka umuntu ashobora gutwita ataragerawo, ngira ngo ni imyaka 14 umwana utewe inda ari munsi y'imyaka 14 nawe afite uburenganzira bwo kujya kwa muganga, ababyeyi bakamujyana kwa muganga, ababyeyi nibo icyo gihe babisinyira bakabyemera, iyo nda bakayimukuramo, kandi ntibibe byagira inkurikizi, kuko iyo nda iba ishobora guhitana uwo mwana bakiri muto cyane, aribwo umubiri ugikura rwose, utangiye gukura kugira ngo ube wazakira inda. Icyo gihe rero iyo bibaye, iyo myaka itaragera, inda iba ishobora kuvanwamo. Igihe cyose inda bigaragara ko ishobora guhitana uyitwaye itarageza ku byumweru 12 iba ishobora kuvanwamo. Ibyo biri mu itegeko ry'u Rwanda, biremewe.
Yego,
ibyo yaba rero abana bikorerwa babimenyaga bakwihutira kujya kwa muganga koko kugira ngo banabafashe.
Twizere ko ubwo butumwa abatukurikiye bazabutanga, hanyuma abana ntibakajye bihererana ibibazo byababayeho. Munyemere noneho dusubire ku murongo wa telefone twakire na Nana Eme Fafa. Uranyumva?
Yego, ndabumva cyane.
Yego, urahagana he?
ndi mu Burundi ndagana njya mu gitagara cha Bujumbura.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Kena kumambande uwa mtumire. Halo?
Ye, turakumva, komeza.
Sawa. Kenshi barakunda kuvuga yuko kumbura abantu baba byashikira ugasanga batwaye izimbanyi mu buryo batari biteze, dukoreshe ikivuga mu buryo batari biteze bari majambo mu gihe kitaragera kitazwi n'amategeko. Kenshi by'ukuri biragaragara yuko umuntu iyo bishitse akayitwara muri buno buryo ni ngombwa agira ubwoba yumve yuko yakoze ibitakuba kubera ko mu mico mvuge nshakenga i Burundi hariho uko abantu tuzi neza na neza uburyo imanyi zitwawemo ucuba umuntu akoze ibidakorwa mu miryango. None wumva byagenda guce ko ayo mategeko benshi baba bacanayazi hama tuzi ko izo mbanyi zitwarwa mu buryo bwinshi. Hariho by'ukuri nkuko yabivuze ababa bafashwe ku ngugu, hariho n'abandi biba byazananye murabizi ko gukura k'umuntu aca mu birimo bitandukanye. Bifate nk'akarorero, uri umuntu w'umuyabaga uriyumva nkuko ari ngombwa kubandera uwo muzo kubakana nk'akarorero, ugasanga mwaciye mujya muri ibyo bindi byo guhuza ibitsina za ndamutiyumbira zigaca zijyamo. Aba rero ubuzi ko muri sosiyete ari ngombwa babyakire nabi, kandi n'ubuzi ngene baza kubyakira hari n'abavuga bati turamwangaza. By'ukuri rero kugira ubwoba birumvikana, ariko rero nagomba mbaze kiboshika iyo umuntu bamuturutse nko mu muryango murumva ko biba bifatwa ko yakoze ikosa rihesha urufato niruke umuryango nawe nyine ubwiwe akitura nk'ubutungane akavuga ati njyewe bariko bafata nabi mu rugo cyangwa se muri sosiyete abaye, kandi twumva ko aba yakoze ikosa we nyine ubwiwe. Ikibazo cyane nicyo murakoze
ikosa. Madame Nyiramirimo, uyu muntu aravuga ati umuntu arabyiyumvamo ko yakoze ikosa akaba nubwo aba atazi amategeko cyangwa se akirinda no kujya gushaka ubutabera atinya nyine, iri ni ikosa gutwara inda ni ikosa rishobora guhanwa n'amategeko? Mwabwira iki uyu muvandimwe, niki cyakorwa? Aravuga ati hari abatazi amategeko, hari no gutinya kuba banayitabaza.
Iyo umukobwa atwaye inda agira ngo koko ari mu cyaha, ariko si icyaha gihanwa n'itegeko, kuko yabikoze yenda yabikoze yishimisha, ariko kandi ashobora no kuba yatwaye inda kuko yafashwe. Murumva rero nyiri cyaha nta nubwo ari wa wundi wafashwe, ni uwamufashe ku ngufu. Birumvikana rero ko we ubundi nta n'icyaha rwose abarimo. Ariko iyo umwana w'umukobwa abyiruka ubundi ndetse n'uw'umuhungu baba bagomba kwigishwa, aba mbere babigisha n'ababyeyi bababyanye bakabigisha ko umwana agomba kwitwara atyo, akirinda ibimushuka, cyane cyane iyo amaze kugera mu gihe cy'ingimbi bita adolescence mu Gifaransa. Agomba kumenya yuko umubiri we uhinduka, akiyumva, kandi abafite ibyiyumviro bimukurura ashaka ikindi gitsina. Icyo gihe rero ababyeyi n'abandi barezi abamwigisha noneho, kuko icyo gihe aba ari mu gihe cy'amashuri, mu gihe atangira ubugimbi, nabo baba bagomba gushyiraho akabo bakabasobanurira, bakabyigisha, bakamubwira uburyo azajya yiyumva, kandi ko akwiye kugendera kure ikindi gitsina kuko bishobora kumugiriraho noneho ingaruka mbi cyane. Hari ubwo rero ari ababyeyi barangara ntibabyigisha abana babo, hari ubwo abarezi abarimu barangara, icyo gihe icyaha murumva ntabwo kiri kuri wa mwana w'umukobwa watwise ndetse banamubeshye abenshi baba bababwiye ngo nubikora bwa mbere ntabwo uri busame ngo umuntu asama abikoze nk'ubwa gatatu cyangwa ubwa gatanu wa wundi umubeshya abagira ngo nyine azabanze yikomereze inshuro nyinshi bahura amubwira ati wa mubare nturagera ubu igihe cyo gutwita ntikiragera umukobwa akabyumva atyo akagira ngo nibyo kandi nyamara atwita ashobora gutwita n'ubwa mbere rwose ubwa mbere abonanye n'umugabo yewe hari n'uwo nzi watwise agifite ka gahungu bita imeni ni ukuvuga ngo akiri vierge n'uwo bahuje ibitsina atigeze yinjiza ngo amwangize yangiza ko ako kabaka gakingirije mu nzira ya nyababyeyi ni ibintu rero bibaho ko rwose umukobwa ashobora kubikora bwa mbere yenda bitanageze kure cyane ariko akaba yahita asama ababeshya bababeshya kubera yuko wa mukobwa atigeze ajijurwa muri ibyo ngo abimenye ntabwo rero aba afite icyaha rwose yatwise abana b'abakobwa bakwiye kubimenya ni icyaha ngo aba yigwiriyemo ariko iyo bibaye aba agomba kubyakira ahubwo we akamenya uko akwiye kubyifatamo bakundi nababwiye ko kujya kwa muganga
yego birinde rero aba bashuka bababwira n'ibintu bitari byo ku murongo wa telefone dufite na Siriro Muvunyi Siriro uraho neza
muraho
yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
mfite ikibazo mfite n'igitekerezo ndahera ku gitekerezo hanyuma ngarukiriza ku kibazo igitekerezo mfite mbere na mbere ndabanza nshime Dr. Odette uriya ni umubyeyi nkunda cyane no kuba bari abana barabashe gusubizwa mu ishuri baraba barabashe kandi inda zitateganyijwe nawe yabigizemo uruhare tukamushimira cyane ariko hari ahantu nanone mu muvuga aho ababyeyi nyine batakira neza aba bana ariko kandi nanone ababyeyi ntabwo babatera ibuye kuko buriya hari umwana umubyeyi agira inama umwana ukamugira inama umwana ukamuhana umwana ukamukurikirana ukamugira inama uburyo bwose bushoboka ariko umwana kandi akakunanira kuko iriya myaka y'ubwadolesanse ni imyaka ibiruhanyije cyane rimwe na rimwe umwana akagutuka umwana akajya arara amajoro njyero ugasanga ni ibintu biba bitorohera umubyeyi ugasanga yaramuka asamye umubyeyi ntabyumve pe kuko akumva yaramuca mu muryango usanga atari uruhare rw'umubyeyi cyane ahubwo ari agahinda batewe n'uko umwana bataramwumvi kimwe n'uko umubyeyi aha umwana minerevare akajya gusohoka kugira ngo yishyire ku ishuri kugira ngo yige akirirwa yagiye gusura abahungu mu mageto usanga ari ibintu nanone bidashimisha ababyeyi ariko nanone utashimira ababyeyi uwo mwanzuro baba bafashe wo guhana ababyeyi wo guhana abana muri iyo minsi baba barimo nyine itaboroye y'ubwo buzima mba mbona rero ababyeyi mbere na mbere bakwiye kuba baganiriza abana babo bakabaganiriza ku buzima bw'imyororokere ntabwo ari ibishego nk'uko bo baba babivuga si ngombwa ko wavuga ibintu mazina yabyo ntabwo ari ngombwa ariko ufite uburyo ki ushobora kubavuga mu marenga ukamusobanura rwose umwana akaba yabyumva ikindi ni kuriya gusama kw'abana hari umwana uhishira uwamutinda icyo gihe kumuhishira aba yaramushyizeho iterabwoba n'ubivuga nzakwica ibyo bijya bibaho bikaba byaho rwose umwana akabaho ntumenye umubyeyi ntumenye umuntu wamutinda umwana akazakura utazi uwamutinda icyo gihe rero hari igihe uwo baramutinda aba ari se uba aramutinda aba ari umuntu wo mu muryango hafi aho ngaho ngo namusaze bijya bishoboka ko ibyo ngibyo bijya bibaho urumva aba ari ibintu by'amahano rero kujya kuvuga ngo nise amutinda umusaza we ni nyirarume ni se wabo akenshi akunda kuba yabihisha rwose akazaba aho ngaho ikindi hari ndi ikibazo nshaka kubaza Dr. ese iyo ari umwana ukinjira mu bugimbi akigira imyaka nyine yo gutangira kwirotera kuko ndatekereza uko arirotera sinzi ko yabasha gutera inda icyo gihe amategeko abivuga iki ese umwana akabona bakiri muto w'imyaka 12-13 kimwe n'uko wenda biterwa n'uko aba yarabayeho n'imyaka 12 biba byamushoboka icyo gihe amategeko abivuga iki ikindi uwo mwana ikijyanye no kubyara hari abari muri iyo myaka ari batoya bakabasha kwibyaza benshi njyewe njya bimenya njya mbona baribyaje bagiye bibyaza nyamara ugasanga umuntu w'umyaka uri mbere kuba yabyara guhera muri 20 kuzamura ukumva ngo warabagwa icyo gihe ho biba biterwa n'iki biterwa n'iki nagira ngo ibyo ngibyo muze kuba mwabisubiza murakoze cyane
urakoze Siriro ubwo mu kanya Dokteri Odeta aragusubiza mbeka ariko mbanze gatoya mbere yuko agusubiza twakire umwe mu bana bagize nabo nawe ikibazo cyo kubyara kiri muto Clementine uranyumva Clementine turi kumwe
yego ndakumva neza
yee wiriwe neza
Yego.
Turimo kuvuga rero ibibazo by'abana baterwa inda bakiri batoya. Icyo kibazo urakizi?
Yego.
Ni iki wakitubwiraho ukurikije ibyo wanyuzemo muri makeya?
Ngiye ikibazo nahuye nacyo narindi umwana mbyara inda ntateganyije. Mfite imyaka 16, uwo mwana wanjye amaze kugira imyaka 2. Ubuzima niyakiyemo nisanzemo ni uko ababyeyi baguhereza mu rugo ukaba nk'igicibwa mu muryango wumva ntacyo uri cyo mbese
hanyuma waje kubyakira gute byakugendekeye gute kugira ngo ubashe kugira aho ugeze ubu ngubu
ngiye kugira ngeze aho ngeze uko ubuzima numvaga kwiyakira ntabishoboye nuko numvise umushinga wo muri Berwa Kinunu uri gufasha abana b'abakobwa babyaye bashize imyaka uwo mushinga rero waramfashije uranyakira mbahona n'abandi bana turasabana nkajya numva nanjye ndi kwiyakira kuko kuvuga numvaga ntavuga ipfunwe ryari ryaranyishe ariko ubu ngubu aho nagiye mu mushinga Berwa Kinunu yakinguye nanjye ubu rwose pe mfite ubwisanzure nariyakiyengera aho abandi bari nzaganira ngaseka ariko guseka byari byaranze
ni byiza nizeye ko uzajya uganiriza n'abandi n'uzahura n'ikibazo nawe uzamuganiriza ukamubwira uko agomba uko ashobora kwifata
yego
reka ngushimire rero Clementine kuri iyo kuri ubwo buhamya budusangije urakoze cyane ku murongo wa telefone bambwiye ko dufite na Zaninka nawe wahuye n'icyo kibazo Zaninka uranyumva
yego ndakumva
umeze ute wowe nuko hanyuma se ibyo guterwa inda ukiri muto ukabyara ukiri muto ya wowe byakugezeho izengaruka
byangize n'ingaruka zo gutangira inshingano zo kurera kandi nari nikeneye kurerwa binshyiramo ingaruka zo gutekereza amashuri mbega ejo hazaza hanjye hasubira inyuma
none ubu ugeze he urabibona imbere hawe urahabona gute
kuva na kwinjira muri Werwa Kinunu ikamfasha kwiga umwuga w'ubudozi muri make ubuzima bwanjye bwarahindutse uko nari mbayeho mbere nashoboraga no kugura n'amavuta yo gusiga umwana ariko ubungubu ntabwo nayabura ari nakwishika kugura ngo sinayabona kubera Werwa Kinunu
nizere ko nta n'uwagushuka kugira ngo agutere iyindi nda
oya ntabwo byashoboka kuko ubu ngubu nanjye bafite yanjye amafaranga
akenshi babasukisha amafaranga
nashaka gusukisha amafaranga kugira ati ngwino akugurire ariko ubu ngubu nta kintu yambwira ngo nimwiza ngurire wenda bize kuvamo izo ntandaro zo gukora bishoboke kandi nanjye nzabasha kukigurira kuko imitego wenda abagabo baba bakiri abakobwa nabona nkiya kugira ngo nangumwe no kugira kugira nakugira kwa gukorera ibyo mushobora kwicara nawe utazi ko ibyo ibyo biri bube ugasanga wisanze muri imibonano mpuza bitsinda kinziye mu bintu tutateguye ariko se byuko mba nifite yayanjye amafaranga ntabwo yambwira ngo nzanguye kuko nta kintu yaba agiye kungura ubwanjye ntari bashinzwe kwibonera mu budozi mba nakoze.
Oya rwose mukomereze aho ngaho urakoze cyane. Padiri, nagira ngo noneho nawe tuguhe ijambo mbere yuko Dr. Odeta asubiza cya kibazo. Padiri, noneho nimutubwire iyo mwumvise nk'abo bana mwafashije bavuga urwego bamaze kugeraho mubyakira mute, murabibona gute? Padiri, muranyumva?
Alo, ndabumva.
Yego.
Urebye urwego aba bana bavuyeho kareba naho bageze, twumva ari ibintu bishimishije cyane ku buryo biduha icyizere cy'ejo hazaza haba kuri bo ndetse no ku bana babo, kuko kurya iyo ufashije umubyeyi uba ufashije n'umwana we, bituma abasha kurera umwana we neza akabasha kumujyana mu ishuri, bityo ejo hazaza he naho umwana we ndetse naho umuryango yagize muri rusange ugasanga birarushaho kugenda neza. Kandi tunashimira ababigiramo uruhare cyane cyane Nyiramirimo Odeta, umutumirwa w'uyu munsi, kuko adasinzira na rimwe, buryo ahora adutekereza akadushakira abaterankunga kugira ngo tubashe gufasha abo bana kugira ubuzima bw'ejo hazaza.
Reka ngushimire cyane rwose Padiri Theophile Hakizimana, mwakoze cyane kugira uruhare muri kiganiro. Reka noneho duhe umwanya Madame Odeta Nyiramirimo kuri cya kibazo umuvandimwe Cyrille Muvunyi yabajije, turimo tugenda tugana ku musozo. Docteur,
mwakoze cyane Jenny. Ndabanza gushimira cyane ariko abo bana b'abakobwa Clementine na Zaninka batanze navuga ubuhamya
uburyo
bari bamerewe rwose. Kandi nashimishijwe n'uko ubu bameze neza, kuko nkibona n'abana b'abakobwa bwa mbere aho kuri paruwase abo nahamagaje bwa mbere bakaza tukagirana inama, bose barariraga nta n'umwe wasekaga, niyo wagerageza kumusetsa yarariraga n'umwana w'akarira. Ariko ubu n'abana barakina na ba nyina bagaseka, iyo mbasuye buri gihe mvayo nishimye. Ndagira ngo rero nsubize Cyrille rwose nanjye ndagushimiye cyane, banavuze ko nkunda nuko nubwo numvise njyewe ntakuzi, ariko wakoze kunshimira. Yavuze ibintu rwose bikomeye, uburyo umwana ashobora kukunanira nyaho wamuhana, n'uko wagira ute ukamuhaminera ibara akajya mu kabari cyangwa guhura n'abahungu, ibyo nabyo birashoboka. Ariko njyewe sinkunda gutera abana ibuye, mba ntekereza yuko iyo umwana akora ibyo hari aho twe nk'ababyeyi tuba twararangaye cyangwa twarateshutswe, ntitumuzamure neza, tumuyobora, tumugira inama. Burya iyo uyoboye, iyo uri umuyobozi mwiza, iyo uri umubyeyi mwiza, n'umwana agenda akurikira Imana inama umugira. Abana rero bose iyo bageze mu bwangavu baba bakwiye kuganizwa cyane kurusha uko banaganizwaga mbere bataragera muri icyo cyiciro, kuko baba bafite izo risike nyinshi zo kuba bahura n'ibyo bishuko. Hari ababyeyi benshi rero batinya kubiganiriza abana, koko bagatinya, ugasanga bayoberwa n'uko babivuga. Hari abo najyaga nganiza ari ababyeyi nkababwira nuba abana mujye mubigisha ko bakwiye kwifata, ariko munabasobanurire ko niba naniwe kwifata hari n'uburyo ashobora gukoresha bwo kugira ngo atandure indwara. Icya mbere, kuko murumva nubwo twavuze cyane ibijyanye no gutwita, ariko hari no kwandura SIDA kwandura izindi ndwara z'imibonano.
Kombo ni ikiganiro tuzongera kugikora n'ikindi gihe. Ndabona amasaha isaha irageze. Reka mbashimire cyane Madame Nyiramirimo, shimire na Padiri, namwe mwese abo twari kumwe.